Baby, yeah, yeah.
MJ, you see you,
baby, boo, boo. Baby, yeah, yeah.
More amazing jams. Nifuna tisi vande na futi
baby, when you been a salad. Tisi vande na futi tichezeko na futi baby, when you been a salad. You blow my mind. Kukampena ine akodi sumaona na tulo sintuona mumuti mamuli malilo why January, February to December ndiwe ni mangala ni maembekeza kulipe wina ndiwe ni machetekera nifuna tisibane baby tisibane na futi tichezeko na futi baby we ndiwe na sala. Chezeko na futi baby when you in a sala. You blow my mind. Umwetulila, that's why ningo limbikila. Kale zasi niza kulekelela. Ndabache nifuna pari we niku kotana we, kotana we, baby. Kulipe wina ndiwe ni machetekera. Nifuna tisibane baby. Nifuna tisibane na futi tichezeko na futi baby we niwe na sala.
Jams.com.